check, check, comme Mike New York, yo.
Kaboom, di bam, di bam, bam.
Kama sauce, mean the boss, mean the wild boss. Na stuko na
party.
Sikoba, ninge kona kionje kuba.
Magic's anger on the beat.
Jaji pinje kuba. Jaji pinje kuba. Jaji pinje kuban, mangwa kazangu zimelan. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kusepi kisentimina. Nasikia kuimba zimenishika. Bedi wangu, are you go around? Sijui kono zaka nyama ya bata. Leta kwanza kumi kata kata. Sijui kanda beba metanfuata. Bati mzuri nimepata. Pitia kwa duko chukwe fanta. Go kama sprite faster faster. Ni mistari kuzandika na mafans kuwashika. Hadi wanapandisika downtown. Hadi pika kutoka foreign. Dagoreti washafika. Ndani ya kambi flani ni mistari tunazipika. Ni vinye zimeiva. Hadi wanadai kuonja wezi ngoja. Ni venye miwa nice design. Ya kajaba na tunjoti au gomba. Na ikibamba sana DJ Pulo Kani. Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kuseti kiseti mina. Nasikia kuimba zimenishika. Bedi wangu, are you go around? Nasikia kuseti kiseti mina. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kuseti kisensi mina. Pedi wangu, are you go around?
Fleta 420 aina dipacha. Walae mina apa sasha sita wai kuacha. Tangu ni kujue mini kama pacha. Mara mingi mujipata tuni kikuwaza. Nakutacha na kuroll na kuasha. Mokora linipata na wewe salinipasha. Kanikataza same day. Akapata na zigi kwa kinyasa. Heri nichizishe kuliko nide na kanta. Sambona nikufiche kikukula kanme nyamaza. Seti sina senti, sina sensi za kuseti, sesi kuseti.
Na uo bedi ya kuja dry tuta bleki.
Nija goreti na tulua show we gon make it.
Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Mangwa kazangu zimela. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kuseti kisensi mina.
Magic's anger on the beat.